mubafala sikuyomba kusomera mubafala ampalana zenchimanya ampalana
oyo fala mpalana
buli lwenyirira wulira yagala tulika
nakatayagala tulika
ampalana zenchimanya ampalana
oyo fala mpalana
buli lwenchikuba wulira yagala tulika
nakatayagala tulika
sirina bono na budde bwange zeni bize nekolera byange sirina bono na budde bwange zeni bize nekolera byange
omuntu akulemesa obulamu bwalemesa obeere wabeera mulabewo ate woobuuka mulabewo myutingirangawo oddukirangawo kati ndi mukoowu bapalambejjako ne bambana nebinkwatako tebabeereeyo ati bambongako
we got no time for them kola bikwatako
what I want
I get
wherever I want
I go
what I want
I get
wherever I want
I go
ampalana zenchimanya ampalana
oyo fala mpalana
buli lwenyirira wulira yagala tulika
nakatayagala tulika
ampalana zenchimanya ampalana
oyo fala mpalana
buli lwenchikuba wulira yagala tulika
nakatayagala tulika
sirina gono na budde bwange zeni bize nekolera byange sirina gono na budde bwange zeni bize nekolera byange
cho wenjagala Fabiola kanamba kamperawo nwaja asaba mu featuring akirabiddewo kibe kirabulo tulonga nyingiddewo rema lotanze kenza mulesewo andabira kutale mugambe namulyawo juliana irini ne sitesha balobeddewo bonna besikonyeka abajjana abaliddawo nyambo bangambire kirasi jingaddewo
bafala
zete banfula bise
bafala
ze bambibera bise
bafala
Zete mafula bise Zema bibera bise
What I want
I get
Wherever I want
I go
What I want
I get
Wherever I want
I go
Ampalana Zenchimanya ampalana
Oyo fala ampalana
Buli lwenyirira wulira yagala tulika
Nakatayagala tulika
Ampalana Zenchimanya ampalana
Oyo fala ampalana
Buli lwenchikuba wulira yagala tulika Zenchimanya mpalana
Oyo fala mpalana
Buli lwenyirira wulira yagala tulika
Nakatayagala tulika
Ampalana Zenchimanya mpalana
Oyo fala mpalana
Buli lwenchikuba wulira yagala tulika
Nakatayagala tulika